Another beat from Bullet.
Jaumbe Records. Siku zimekatika, mwaka ndo umesha kuisha. Tashukuru Mungu kuwa hai mpaka leo. Changamoto na shida, kushindana kushindwa, yote tumepitia. Tulipigwa corona, tukazika wapendwa, ila ndo tumetoboa. Kwa nafasi yetu leo, yeah, tufurahi kwa pamoja. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas and get ready to catch a new year. Merry Christmas and Happy New Year. Kuna wengi wametutoka, ni mapenzi ya Mola, yeye ndo amepanga. Kwa kidogo alichotujalia,